Kenza.
They went on the practical.
Kenza.
Tactical. I'm trying to kick it, you, Mr. Miyagi.
Guys, I tell you that if we are Eddie Kenzo on Asura Chibaita open verse, Mulimba lwo olupya lwe yakafulumya lwe bayita practical yajjemu vaasi emu n'agamba abantu nti mwenna yeewulira nti yeewulira okuba ajja agituulemu nange olwateekedde nabukeereza nkokola kawempe boys nga bwe mumanyisinywa guteese ba nga ngituulamu kiri kitya baganda bange awulira nga agamba nti nakikubye teekawo yes mu comment ate bwoba ogamba nti kibulamu era teekawo nti kibulamu yetubeere nga twetereza mu ngeri yo ne edikanza omutaginge kyakabi nnyo baagala nnyo bana bakampe boys big up on yourself yaman kaka n'akayimba bukawulire practical remix
Practical, the go for practical.